Kua tohua a soften up brew, hei kaiwhakahaere, mō tamata kaupapa, ara, ko Henry Kapakingi, ko John Kingi, era. Nā hoeno he noho tahi, he kaitahi, he wānanga tahi, he hae tahi o era raruraru e pā nei ki te hunga tāne. Ara, he hae tahi, hātepe, he hae tahi rautaki, hei karopea, hei e whaioranga pea.